Kalata ya Paulo yolembera Tito. Chapitala 1. Ndine Paulo, mtumiki wa Mulungu ndi mtumwi wa Yesu Khristu. Ndinatumidwa kuti nditsogolere amene Mulungu anawasankha ku chikhulupiriro ndi ku chidziwitso cha choonadi chimene chimawafikitsa ku moyo wolemekeza Mulungu ndi kuwapatsa chiyembekezo cha moyo wosatha, umene Mulungu amene sanama analonjeza nthawi isanayambe. Pa nthawi yake Mulungu, Mpulumutsi wathu, anawulula poyera mawu ake ndipo analamula kuti ndipatsidwe udindo wolalikira uthengawu. Kwa Tito mwana wanga weniweni mʼchikhulupiriro cha ife tonse, chisomo ndi mtendere zochokera kwa Mulungu Atate ndi Khristu Yesu Mpulumutsi wathu. Ndinakusiya ku Krete kuti ulongosole zonse zimene ndinazisiya zisanathe ndiponso usankhe akulu ampingo mʼmizinda yonse monga momwe ndinakulamulira. Mkulu wa mpingo akhale munthu wopanda cholakwa, akhale wa mkazi mmodzi yekha, munthu amene ana ake ndi okhulupirira, osati amakhalidwe oyipa ndi osamvera. Popeza mkulu wa mpingo amayendetsa ntchito za banja la Mulungu, ayenera kukhala wopanda cholakwa, asakhale womva zayekha, kapena wopsa mtima msanga, kapena womwa zoledzeretsa, kapena wandewu, kapena wopeza phindu mwachinyengo, koma akhale wosamala bwino alendo, wokonda zabwino, wodziretsa, wolungama, woyera mtima ndi wosunga mwambo. Iye ayenera kugwiritsa mawu okhulupirika monga tinaphunzitsira, kuti athe kulimbitsa ena ndi chiphunzitso choona ndiponso kugonjetsa amene atsutsana nacho. Paja pali anthu ambiri osaweruzika, makamaka mʼgulu la anthu a mdulidwe, oyankhula nkhani zopanda pake ndi kusocheretsa anzawo. Ayenera kuletsedwa kuyankhula chifukwa akusokoneza mabanja atunthu, pophunzitsa zinthu zomwe sayenera kuwaphunzitsa. Iwo amachita izi kuti apeze ndalama mwachinyengo. Mneneri wina mmodzi wa iwo omweo anati, Akrete nthawi zonse ndi amabodza, akhalidwe loyipitsitsa ndiponso alesi adyera. Mawu amenewa ndi woona, chifukwa chake uwadzudzule mwamphamvu kuti akhale ndi chikhulupiriro choona, kuti asasamalenso nthano za Chiyuda ndi malamulo a anthu amene akukana choonadi. Kwa oyera mtima, zinthu zonse ndi zoyera, koma kwa amene ndi odetsedwa ndi osakhulupirira, palibe kanthu koyera. Kunena zoona, mitima yawo ndi chikumbumtima chawo zonse zodetsedwa. Iwo amati amadziwa Mulungu, pamene ndi zochita zawo amamukana. Ndi anthu onyansa ndi osamvera, ndi osayenera kuchita kalikonse kabwino.